reka nkubaze nti ese nawe aya makuru waba warayamenye wabona uri kuzenguruka muri santere ya Ruheru kandi ukabutaramenya aya makuru uribajije uti ayo makuru nayahe reka mbaze nkubwire nti aha muri Connect Shop kwa Claude tubufitiye services za MTN turabitsa tukabikura duhindura umubare wibanga usibye no guhindura umubare wibanga kandi dukangura n'umubare wibanga wasinziriye usibye nibi kandi aha muri Connect Shop kwa Claude tugufitiye n'izindi services uko tugufitiye n'ibikoresho bya elektronike uri kwibaza uti ibi bikoresho ni bwoko ki icyambere tugufitiye amapa tukakugirira maketo tukakugirira imashini zogosha ndetse n'ibindi byinshi hangaha birahabaye icyandi tugufitiye tugufitiye ama smartphone tugufitiye amatablo tukakugirira n'amatelefone amanini ndetse n'amatoya tugufitiye amasharijeri tugufitiye imigozi yo gucagi nawe wabona uri umutekinisiye ukabukivuni kujya kurangurira kure oya ahangaha muri Connect Shop twakuzaniye ikintu cyitwa system charge izama smartphone ndetse n'izama telefone matoya tugufitiye amatablo tugufitiye ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane wakenera uri gukora akazi kawe kandi reka nkubwire nti ahangaha tuguhera ku giciro cyiza wowe mutekinisiye tambukira kwinjima ahangaha muri Connect Shop tubanze tugu usibye n'umutekinisiye kandi ubu wabona uri umuntu wigendera ariko ukaba waje mu isantere ya Ruheru ukaba uri kugenda ushakisha radio agana hano muri Connect Shop kwa Corode nawe tubanze tuguhereze radio ukeneye radio nini cyangwa ukeneye radio ntoya tugane hano muri Connect Shop tuguhereze bitewe nuko wifite kandi turabizi neza turaguhereza ku giciro kikunogeye abona kandi uri umusirimu cyane ukaba ufite aya matelefone ahenze ukavuga utangaha muri Ruheru ndakura hehe ama ad block y'amafime reka nkubwire nti tugane hano muri Connect Shop nawe tuguhereze ad block y'amafime ndetse n'ama ad block atari y'amafime nayo turayafite gana hano muri Connect Shop nawe tubanze tuguhereze kandi ku biciro nakomeje mbikubwira ku biciro twabihananuye kandi sinkubeshya wowe icyo usabwa no kugera hangaha muri Connect Shop nawe ukabanza ukirebera ibiciro twakugejejeho ubu ngubu kandi wabona uri umubyeyi ukabutaramenye ibyo hano muri Connect Shop twakuzaniye twakuzaniye ibikinisho by'abana haba amamodoka ndetse n'amamoto twakuzaniye amabaro y'ibikinisho by'abana mu gihe bari gukina biga gukina umupira gana nawe hano muri Connect Shop nawe tuguhereze bitewe nuko wifite wabona uri umusaperi ukabuvuga uti aho ngaho muri Connect Shop ko mwakomeje kuvuga byinshi ariko ntimuvuge ku by'abatsaperi reka nkubwire nti nawe umutsaperi ntabwo twakwibagiwe wowe umutsaperi reka nkubwire nti aha ngaha twakuzaniye amakofi tukuzanira ingofero nziza usibye n'ingofero nziza kandi twakuzaniye imikandara tukuzanira udukomo tukuzanira amasaha twakuzaniye ndetse n'amafime reka nkubwire nti tambukira kwishima hano muri Connect Shop kwa Corode aguhereze byinshi byiza kandi wifuza kandi ku giciro kinogeye buri mukiriya wese turaguhereza bitewe nuko wifite ndetse bitewe n'icyo ushaka
uryo hakubi yo iyo ukunda umuntu mukavugana ukumva kajwi ke mutima uraruhuka nta udakenera nta nutemera kure amaso si kure y'umutima muhamagare umubwire ibikuzuye nta rwitwazo ufite wiceceka
ukundo rw'ukuri ntumwikishidungu umuganiriza udakupa mutende imito mudategwa kukwama inita badashiramo vuba ga niru udafite ubwoba guceceka n'uguhomba ifu ntibagado mubano Nicole ibiganiro ni ngombwa umutu ni muri wiceceka ganira witonze uce useka nibiba ngombwa fone ukiri impande maze ukubita agafiyeri keya duhabwanye twindashyikirwa hanagabaho Airtel keya duhabwanye twindashyikirwa hanagabaho Airtel